the feeling. Singira kandi kayenge yenge kumutima. Kayenge yenge. Singira kandi kayenge yenge kumutima.
She's a master.
Ina kukosta kumiza unafosi kupata penzi. La mpenzi mwenye mpenzi. Visenti vyako vikae mfuko na bada na bada. Mwache ya bwake project.
No way out.
Mwache ya bwake project.
No way out.
Alikwambia yuko single. Ukajiona uko peke yako. Kume mwenza kuko dabo. Nawe amekudabo. Upo kwenye game ya mdango.com. Pango talipa na ukanyagi kwake home. Upo kwenye game ya mdango.com. Pango talipa na ukanyagi kwake home. Mwache ya bwake project.
No way out.
Mwache ya bwake project.
No way out.
No way out. Dem kesha mwaga project. She's after paper na waso mane meka. I am. Don't hurt yourself with a beautiful liar. With a beautiful liar, liar, beautiful liar, liar. No way out. Them cash and waga projects. She's after paper now, what's a money maker? I am. Don't hurt yourself with a beautiful liar. Don't hurt yourself with a beautiful liar, liar, beautiful liar, liar. Kashani vuta shati. Akani weka mtukati. Ana mashati, mashauti, matashkiti. Wala haraka ushemeji. Ya kibunda mezani kwenye sita mtukati. Upo kwenye game ya mdango.com. Pango talipa na ukanyagi kwake home. Upo kwenye game ya mdango.com. Pango talipa na ukanyagi kwake home. Usirandanyike na uzuri wa sura yake. Yeah, yeah. Usirioneshe uzuri wako machoni. Wakati ubaya wako unaoficha moyoni. Mwache abwage project. No way out. Mwache abwage project. No way out. No way out. No way out. Dem kesha mwaga project. She's after paper now, what's the money maker?
I am.
Don't hurt yourself with a beautiful liar. Don't hurt yourself with a beautiful liar. Liar, beautiful liar, liar. No way out. Them cash and waga project. She's after paper now, what's the money maker?
I am.
Yourself with a beautiful liar. Don't hurt yourself.